once again.
Watch where you walking, nigga.
Hey, what you say, nigga?
Watch closely. You're about to experience a nigga moment.
Yeah, mama aliniambia siri ya furaha ni furaha yangu kuwa siri nimekuwa msiri babra. Kaus kama mchaga kibosho. Leo niko na black ninja na mwaga mastanza ya kiboko. Yeah. Najua isikitiko mwenye uzuni. Haki wakoa mautemini kifoli mwaguni. Najua mdomo unaponza. Na mwanzo wa siku ni jua linapochomoza. Sikia ili somo bogus. Yeah. Naifata misingi kwenye hifan. Girl, wasiletu kweli mwingi kwenye utan. Protect your neck like utan. Wezi kate netex. Unajua mini perfect kama Musa.
Najua vingi kwenye kichwa. Sunajua naishi kwa misingi ya hip hop. Pema kwako ilipi kwangu inalipa. Usijaribu mziki wangu malifa.
Zila, hasira za kimafia go kill em. Misitu kata kata yango get them. Moto umesha washa hooker run them. Fire, butaleta hapa nyonyo dam dam. Bena, yani squeeze sui biti na maintain. Na flows tu nyingi nyingi kati na bang bang. Sambaza sifa tuna mic and I hang hang. Keeping the vibe with the routine Wu-Tang. Halafu siringi nimetua nimepoa huna shido. Maneno ni mingi huna mali hamna zigo. Kona deal njo mezani to discuss si amigo. Ligo, papers don jini zina mapigo. Tavimba na kando taweka wigo. Oya, sema we besti rapper una kitu utafika mbali. Na kusikia ukijitapa huna baya mkali. Ila bado janipata tena tafadhali. Bona nyepesi dua zako rudi tena sali.
Unataka kunipiku jwe ni nini bro. Sina mwaka sina siku wenjo 24. Kila saa kila wiki mina change flow. Stabiliki sishikiki ujwe ni nini bro. Nyima walking, motherfucking. Na wafundisha kwa michano bila shaki. Kija kama niki ya unashi mkiwa mtaki. Na chukua za BLG na mix na Tupac. Unipeli kunga belly no. Mulize chini benzi no. Kizungwa niki rati no. Mindo rap original. Utemeke sungi seki no. Mulize odo chamu ino. Nikira chaka bachi no. Watoto zenu bambi no. Ninja, jack ninja. Yona chinja, minja. Nikuwa stack lana fuck winja. Ginda, look around town. Imesha brinda. No flow set. Niko na chuk tuk na linda. Apo midam kofala mina unamwake. Uriza kiki na snare ninja nuwa bake. Kama unawasha we washa kacha tu wake. Atuna mengi ya ni umu kupa babake.
Pitch and answer to stack off. Cool the deck is in my divisi, my deck faster. The most is over kill it, what the tears up. And it fresh for kikisha kese at the taste taka. Yeah. Sosa simnapanga kwenye buffet. Vinda minapanga kwenye booklet. Tanga tanga famba siku kute. It's all about the new thing. Utani kufute ni the ODB. Originary gang toka Wu-Tang. Yulikani nipo underground. Everyday na roll na maregendari chat in the Panda Bay. Yeah. Enyi watu wakizazi jamba ebe bay. Mtani kuna shida nye mnachoiga ni kupasha ugei. Yeah. Usinipanga kwa maro mwanda waga shambatani. Na ishikaji wenye rondogo. Akili zangu nazisuza kwenye ndondogo. Na shetani kubwa na rifuga kwenye drone dogo.
Long nights, short days. Moonlights and sun rays are the only things that don't betray. Now niggas all on display. Spineless like fish fillet. They disgusting me, so I talk a day. Always minding my way. Forget what he say, she say. Reality ain't got no instant replays or fast forwards where you bored. Travel to the Akashics where truth is stored. My weapons, my mind, no gun, no sword. Telekinetic with the flow so energetic. As I was said it, I don't sweat it. My soul free, I let it be, I let it. No boss can hold I. While I master all elements when I get high. So why would you wanna go and test I? Bitch niggas make me sigh as I sip my herbal chai. Cleansing thoughts of I and I as I reminisce. Realms of bliss in times I miss. Lost in the abyss now. Watch me ring the alarm with my haram charm. Babylon I disarm with fools from my farm. Ridden the harm, breaking no bonds or shade one. So when you step up to me, answer me wagwan. No get done, we don't play dumb in the slum. Make one mistake and it's a bum bum. Drama bring it calm out in the streets to dark slum. Me know where to go, cause yeah. Me know where me from.
Nyuma kipaza na lipuka. Kinoma noma, kama transformer iloibiwa mafuta. Wanonigo na juta wakizama kama mimi wanashindwa kuibuka. Pita mbali MC mwenye uwezo wa mtumbwi. Na mistari ya tari kama mkondo wa nungwi. Ukijichanganya unarudi kwa mavumbi. Na vina kama bahari utatua wapi kumbi kumbi. Najua unajiuliza sishindani kwa nini. Jibu ni moja tu, soni wa kushindana na mimi. Hunivurugi kichwa kwa kunivulia bikini. Ukifanya hivo tanivuruga kichwa cha chini.
Wewe
sijali miayusho elotanda. Ndomana usiku silari waulize wanga. Nipo macho kwa kuwa najua mmejipanga. Ila tamkiunganisha stuli na meza mpati kitanda.
tajiri Mungu afubahiri mzungu nisha zaa vesi nyingi na stahili uchungu natafuta sio kwa lengo la kuwa kabili ndugu ni kumudu isia mbaya zizo bebwa na ilifungu usini ukumu kama sio chanzo cha uwepo wangu ni moja pekee Mungu ndo anejua kesho yangu mateso ama tabu kichekwa magadhabu utaisi kama tuko depo nikiwa ghetto na wanangu na uwa winga heavy check pale ghetto kule tifa na wakumbusha kwamba sio TFF hii ni FIFA sauti ya ifi kwa hiyo utasongesha game watani kifa ndio lengo kudhihirisha uwezo wa maarifa hakikisha yuzulo na puibuka kama chawa utamudu kuoga mautanawa yeah utamudu kutunza mautagawa na ito fire mburu na iruka bila mabawa
yeah Sheria haipingwi mistari haijaribiwi wamekuja wenyewe waione haihadithiwi wamejaribu kuitusi lakini hawajibiwi hawaambiwi uwezo wao ni mdogo ndo maana wafanikiwi tunaichomea ubani na shada tuwangiwi totals wanapagawa kinoma wakisikia turingiwi wachimba chumvi hamwelewi hamchaniwi ukuto toangukia nyufa hamzibiwi nina mbinu nyingi nape misizidiwi ya ina itifaki twendeni haikaguliwi wanayogopa wanajua siandikiwi haidaiwi ila hewani haiachiwi hawaipendi ndo maana haisifiwi ila si kwa wanangu kwao haikandiwi nimeisajili kosota hatuibiwi yeah.
A nigga moment. Webster defines the nigga moment as a moment when ignorance overwhelms the mind of an otherwise logical Negro male.
What did you say, bitch nigga?